Zeus Music.
Yimbia koloma patemino. Kaweka mkuba.
$100 on
Jay Snow.
Chip
boy. Boom Jesus in the building.
Amano ya la lamba. Gana umfo chilimba. Yeah. Amano ya la lamba. Gana umfo chilimba. Sana. Amano ya la lamba. Gana umfo chilimba. Yeah. Amano ya la lamba. Yeah. Gana umfo chilimba.
Ala never wanna pipi la kwela. Tinga fali la shibwela.
Shibwela.
Tufombo kushana paka wacha. Gana upata sawela kwa kwacha. Abo. Wafya.
Anyway.
Bomb this in the fabric.
Sambaso.
Tinga fali la fitobo la kuwongo. Pro 9 ninja mona Congo. Yole shomu tengo kusapato. Ripala mewende kupusa nako. Gafya lile na mano ya la lamba. Mwena kumuta soma inamba. Lole kesa mune fende kontoka. Swagi yeka yeka newo ninchoka. Kwa tiba fya lile filimba. Gafya lile newo nshitimba. Gachapita wawesha pori piti. Nachirila kutikisha piti. Shile yande piamo kumachacha. Watumba chile ntuka nechikwacha. Tipa bondi bakambo nanga wacha. Nachirila kuno mwandi wewe waka.
Amano ya la lamba, gana umfo chilimba. Yeah. Amano ya la lamba, gana umfo chilimba. Sana. Amano ya la lamba, gana umfo chilimba. Yeah. Amano ya la lamba, yeah. Gana umfo chilimba.
Ala never wanna pipi la kwela. Tinga fali la shibwela.
Shibwela.
Tufombo kushana paka wacha. Gana upata sawela kwa kwacha. Abo. Wafya.
Niwe.
Set up.
Chibo.
Sambaso.
Kima wango jumpa jumpo pulupu do tunta tunta ulawe jam. Kima ulawensa. Nima pena nikamvela kasaundi. Kanipanga chongo akakasaundi. Beregede fopo dizi gilaundi. Nabalikwa tapanga pumalaundi. So fry. Hi, so bye. If you wanna know me, say goodbye. I'm a trouble, a troublemaker. Kani ya filimba ndine trouble apa. Nimamvela mushe pali woviyamba. Wakai wachikata mwandi nachimwela. Jump on the floor, one on the door, other on the go. Pita ninga pite bati nidi chepa do. So fana mbuya kuti mwandi zungo. Mwana wanga wachilamo na tizungo.
Amano ya la lamba, gana umfo chilimba. Yeah. Amano ya la lamba, gana umfo chilimba. Sana. Amano ya la lamba. Gana umfo chilimba, yeah. Amano ya la lamba, yeah. Gana umfo chilimba.
Ala never wanna pipi la kwela. Tinga fali la shibwela.
Shibwela.
Tufombo kushana paka wacha. Gana upata sawela kwa kwacha. Abo. Wafya.
Niwe.
Set up.
Sambaso.
I just wanna live in a good life. So that inga kale so happy. In life we just live once. Gana umfo a sound mu speaker. Chila ntete mia no mutima ula tunta. Ela wo ele kampange ko stata. So that I can live how I like it. Yama nama nama koko.
Wafya.
Fela wafya kusasula. Na supu ya mbuzi. E chilimba chila mpela bipi. Chila lenga namba ne chipuipui. Amano ya la lamba. Gana umfo chilimba. Yeah. Amano ya la lamba. Gana umfo chilimba. Sana. Amano ya la lamba. Gana umfo chilimba. Yeah. Amano ya la lamba. Yeah. Gana umfo chilimba.
Ala never wanna pipi la kwela. Tinga fali la shibwela.
Shibwela.
Tufombo kushana paka wacha. Gana upata sawela kwa kwacha.
Abo.
Wafya. Set up.
Sambaso.
Kawe music. Let's go, let's kill it. Webalanda mufilimba. Careless discount. Isaac Ray Temp. Yo, DJ Kanji.
is a Terminal Records production.